wewe ukikataa ushuru. Tunataka CDF. Wajumbe wetu wanahangaika, hawajapata CDF kwa muda. Sisi tuko hapa, na mimi nilikuwa nazungumza na rais. Mungu amenibariki, nimemaliza kusomesha watoto wangu. Na kuna wengi hapa wana hiyo. Lakini kuna wengi zaidi ambao bado wanasomesha watoto wao. They are the majority. Wale tumemaliza ni wachache. Lakini mimi nataka niulize wa Kenya na Waluya ambao wako hapa haswa. Je, kwa sababu mimi nimemaliza kusomesha watoto wangu, tunaimanisha kwamba ukiniambia njoo tujenge shule ya Kakamega High School, mimi niseme msiniletee story, mimi nishamaliza wangu, wachana na mimi? Hiyo ni kujenga taifa kweli? So ikiwa Musalia ana nyumba pale Mululu, pahali mama Hana aliniwachia, lakini kuna dada yangu, kuna ndugu yangu kule Kibira, kule Trans Nzoia, kule Kisumu, naye hana nyumba kwa sababu mimi mama aliniwachia nyumba, sasa niseme msiniletee kwa sababu sitaishi kwa hiyo nyumba Kisumu? Haya ndio maswala nyeti ambayo ni lazima tufikirie ili tuwe watu wa kujenga taifa letu. Kwa hivyo nawasihi sana, tukienda mbele, let us have this sense of responsibility to the nation. Na haya yote, it is collective.